What your butt? Asiyam. Nento ngiqale ephathini bese sihlangana ephathini bicycle jetlapini iX yakhisi ephathini asithathi moto yasingena eyathini awuthi sidle ukotini phela amaphara bathi hayi noma yini phela mina ngakukhipha noma yinini. Nento ngiqale ephathini bese sihlangana ephathini bicycle jetlapini iX yakhisi ephathini asithathi moto yasingena eyathini awuthi sidle ukotini phela amaphara bathi hayi noma yini
noma yini
phela mina ngakukhipha noma yinini
hayi noma yinini.
Heavy care liyamule iCDJ liyangithunuka Shebinator liyamule iCDJ liyangithunuka Heavy care liyamule iCDJ liyangithunuka Shebinator liyamule iCDJ liyangithunuka Ngithi dropa lento ntwana ngithi ufake itebu itebu ngithi ufake itebu ngithi dropa lento stance ngithi ufake itebu itebu ngithi ufake itebu dropa lento ntwana ngithi ufake itebu Hitebo, hey get your fucking table. Hey with the dropper, let this dance and get your fucking table. Hitebo, hey get your fucking table.
Challenge.
Heavy care liyamule iCDJ liyangithunuka Shebinator liyamule iCDJ liyangithunuka Heavy care liyamule iCDJ liyangithunuka Shebinator liyamule iCDJ liyangithunuka Ngithi dropa lento ntwana ngithi ufake itebu itebu ngithi ufake itebu ngithi dropa lento stance ngithi ufake itebu itebu ngithi ufake itebu dropa lento ntwana ngithi ufake itebu
Drum boss.